just a kiss, baby.
Hold up, hold up, hey, hey. Marketing managers, favorite MC. I'm about my business, so vitana, I'm a MC. Mpaka madaraka na kilevi, don't you see? It's funny, mnapofundisha uoga mafisi. Fanya siwezi cheza, muda kupunguza ndo naongeza. Kama ni sifa Mungu angejikweza. It's your boy, it's your boy, it's your boy. Dambi ni nini kakuna njaa, pombe ni nini kakuna ba, mambo ni mengi kakuna ba, kuchana ni nini kakuna ba, zigrizi melala kita, machizi wengi na sobicha, acha tusizi tu makacha, isha boy, bibi VIP kila party, mkini kuta jom jeki smarti, sikuja batani kula bati, na sisi ndo party after party, hey. Ufiki napofika, unapenda kuwa hapa na mibado sijafika. Sipandi mlipopanda, mkapanda kamlivyo shuka. Usione ponda ponda, wanaponda.